Yande joyi no wittori minta sappo e joyi habaruji e fulfulde do studio kalangu go fu ko e kibaruji di enda an himbe ke mi joyi e chapande jeegon yahobe hijjor hikka dilli nyame do enda hanken fa jengi yaato enda an dum du kondani cagal ko dum bantinano nyande en nanano e wono dum yaara nonni fa war jondu pa zokka woni wallitobe ar filla ko dartu himbe jingonobe suudu baba kandu wadi jodo kalen battu tindi kanyu e jande gam batte ben do heba fama ne wona imo wa fedde hawjini filla ko darto hawrde leede meden kawde ciede goti français fa ne wona golleji mun jarto fa hande du konda ele habaru no woddu konda fi ko darto dungu en kalan halato en zender to wete kanche no dungu mun jippori no ngu wontiri ko jagnal le modon sumana amadou janganta habaru je fulfulde ko wattani hono hejjotobe tande hikka duminaade sappo e jene o endan hono kemi joy e chapande jeegon kanyo woni ko dilli kenyande enna do enna yaade ton enna to hijju on watto dundu konda ni cagal be bantinanano ma yaade ndu enda hecci kenyam waddi ko fawar joni himbe enda ni ko be jeydu konda ni se Allah jabi hande ndu no wodi wobbe hanbe yaade yande joy mintaji chapande tati dilloto do enda gallinyeme yaade ton dundu konda ni fa hande hono neddo biyetedo Saidou Mammang Nasiru kalodo inde ko ho fedde hawjinde hono hijju e leedi men Niger laptini halaka enna wakati mo bandi min jalla Maryama Kenda landimo
le second vol est prévu
lana pirati daba kan ummata kona far yamde joy la saraga kayartana hijjo tobe kemen joyo e chapande jeegom de Allah jabi wodi illa lanaji hijjo tobe fuddi ummade ne kulal fu wala der mun kadin gan ka ummata kona nyamai kaya madina jippinoide kawarta hojude hijjo tobe ujunaji sappo e tato e keme dido e chapande jeegom e jeetato min jartan der ummande lanaji piroji sappo e jeetati gan hijjo tobe ben ka ummande lanaji piroji sappo e jeddinam ummande sappo e jeeta tabere de woni jonka yi herinobe be kebayi dilli be e ardibe hawju hijjore ben kawarta ka hoja balde didi du fu lanaji piroji tati woni ko yarata de min kebayi fu chadale ko natani labi du fu kaddi hojama heba dum wada
no wontirne ne hijjotobe hikkani ujunaji sappo e tato e ko deki kanyum won ko yaata bibbe leedi Niger fara filla ko darto hono jande e tindi kanyum e jodo kalem pa zok kawon wallitobe hono himbe jingonobe bibbe leedi kandu ko na wadi batu on enda gam batte wallutude hono pelle jingonobe bibbe leedi ben enna hebbe kebbe pama no wonno imo wa fedde hawjini filla ko darto leedi meden kawtude ciede goto français faade enda gonde yanange afrique golleji mudum e sigilaji mudum taybe pami faawodi Ibrahim Demme kanyum wondo inde hono pazoko enda ni o halani Moussa Hassan koro hawrinden enda
la société civile doit comprendre toutes ces réformes
pelle jinganoje himbe leedi no kaani paama ko laabi cingal di fu der cekantaraje leede umwa leede kawtude luumo woto dum woni sadoro maji kanaadi hebanede musola de anda du fa hande noy gomnatiji leede de gonno cingira laabi di ko watta tawe laabi di cingake no haniri fu laabi di du nafi himbe leede de fu pelle jinganoje himbe no kaani pamtina himbe leedi dalilaji cingo laabi di fu e nafakkaji majji har ko darata sigilaji mo inul burna himbe leedi du misali sigilaji cingaadi do laabi deme laabal hebande himbe diyam sigilaji mo inde ladde e jaaye miden gidi du fa den do pelle de paama no sigilaji di fu gona no joddine der leede mu der hawrine amin dedu fa handen min jewtinto no wade ko pelle de tawe der eto e mojjinol fondita sigilaji di fu
in amélioration des politiques publiques
ko wete ONG pelle golloyde inde ko mun de ganade gomnanti ka en woni ka inde konna ko de hawrter mun de hawrter de be ngadi noddangal yaade e gomnanti kambe pelle golloje leedi Niger gam batte be bantene kerol hono itte kany e jangal ko hannata be njoba e le kulle mabbe den enda dundu konna suba ko wono daga ngabe ngadi non galdu nyame wakati mo be ganno hawrinde gam batte jewtinaade kulle ko be golli ONG ji be leedi Niger ka e leedi Yassin golli e le fawar jondu konna ni fannuji e der leedi ndi enna ko dubinaade sappo e jetati addu mamman loko ko goto e horebe hono pelle den enda halani bandimi Moussa Hassan koro hono noddangal
Hano fille ƴewtinaade eta golle hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati e pelle jinganooji himɓe leydi gaɗi filla mum noon. Ɗum annda du faa hannden golle gaɗaaɗe nder hitaande nden. Ɗum annda du faa hannden dimma ceede ɗe pelle ɗe balliri nanni nder leydi Niger. Misali dow filla janngirɗe basol forage uji e ko nanndi titta. Ministére limti iri golleeji gom gaɗaaɗe wakkati pelle ɗe bindani mo kaali golle ko gulli e to gaɗi golle ɗen. Ko watta milliard uji hemre e lasooji ɗiɗi e ko deki gomnati hi'i ko pelle ɗen nanni nder leydi Niger. Gomnati o du faa hannden har ko darata itte ko watta milliard uji ɗiɗi ceede sefa gomnati o yaafani ɗi. Pelle ɗe no ballira gomnati sanne. Amma dow fille itte pelle leyɗe yaasin ɗen tan en gomnati ɓuri waddande ko yirnam. Ɗum du waɗi ko miɗen gatta daane e gomnati ko watta pelle leyɗe ɗen du keɓi ko yirnam.
Non ni waɗi joni lebbi e lebbi ni to enɗan tawa cukaɓe no majjiri himɓe fa woɓɓe kay no mbare fa yiye to maayi saabu ko sakiti ɗum enɗan cuka mbaraɗo goɗon tawama no ɓaggi e fande bolangal l'école jangeteɗo to enɗan to wiyete hono Ibn Battuta tawa e nder gallure tawande hakkunde mum Dele. Ɗum waɗi ko fawara joni hoorejo policiɓe to enɗan tawa mbiteɗo Iliya Lalo o wi omo nodda yaade e keru ɓiɓɓe wuro fuu so ɓe jii hunde ko ɓe kolaka ar filla hoƴoɓe sukaɓe ɓen ɗan futaɓe kaali ɗum ko wala fujjote.
Yimɓe no kaani paama ko polisiɓe dow inɗe himɓe fuu goni. Nde himɓe gala no ballira polisiɓe ɓe ɓe mbawa gaɗi golle maɓɓe. Nden ne neɗɗo fuu andani goɗɗum ko wawi walliri to hulu wara haalanami. Nde haalanimin du min burtinta inde mum. Jomum noddatake du ƴamte goɗɗum. Mo andani wumpere bonɗo fuu wara haalanami. Miɗo watta du daane e himɓe nangana polisiɓe gaɗa golle mumen. Denol himɓe e are mumen. Bonɗo to suuɗi fuu ɓe ballira sutti.
Il y a là le horreur de police qui est en train de tawa yewter mudum e Abdoulaye Aoussouk Bandimi. Non ni ele habaruji di no tawa du kondani hono RFI kawo radio mawdo mo leydi France ele yewter mudum ko wadi balde den da hali hala hono hokkobe habaruji leydi France waranobe ko dubinaade sappo e tati leydi Mali be bidon enna sogeji leydi France tawa to enna juude mo en ngoni e leydi barongol no wodi ko be ngadi ko leydi barongol nenne ne ka don do be kanni hala ka dum wadi ko RSF kam won hokkobe habaruji be gala kero leydi duniyaru bi hala ka nani ka de won ko heddino hani ka lartine ka beede ka famine fa woda sabu warabe endan kambe dido warabe endan hono hunno ko latini no be sakulla kambe ko dubinaade sappo e tati lewru novembre didi mon ko wargo mabbe go wadi hadde kidal ko waddaaki sanne ɗum wondi ko ndani to enna soɓɓiri leydi Mali Jislan Dupont kañi e fande mbiteɗo Claude Verlon kañi woni waraɓe ɓen enda ndene ne ko RSF o enda no ƴama lamdi waɗa e dow haala ka fa woɗa. Non ni fawaare jondu kondani ele habaruji ɗi no tawa du har filla ko darto kakawo ko heɓete ele leɗe men Afrique ɗo enɗan kandu konda waɗnama hawrinde latindu kondani sigila joƴƴinanoma ilum ko duuɓini enɗan ko duuɓina ɗiɗi e sappo e tati gam batte wallutude gollal ngal waɗa fa woɗa ndenne neka ele hawrtere waɗande du kondani timmi alkamisa o enɗa haalama haala ceede ko hani watte hen enɗan BOAD banque mo leydi Afrique yaadu yeeso haali haala milliard uji kemenayyi e dow lawol jika kam wonno hono fa hande mballaga leydi Japon ko waddete leyɗe duniyaru gam batte gollal ngal waɗa ngal moƴƴata konda e ley kero leyɗe fuu laato leyɗe gonɗe e maaje to ena kaƴa leyɗe gonɗe e jayri hara fa hande du konda ni sigila dow fi layyari ɗum wonno julɗe layya ko wartu ɗum enɗan waddi ko sukaɓe ummatore gon enɗan darake dow darde hono haɗude nadu konnan ɓuytude hono gollirgol leɗɗe ele wakkati layyaji ɗin enɗan darde lawol gongol ngol wawi tokkude heɓa ɓuyna donc layyari muɗum kañum e fa hande jokka layyaji muɗum ni ɗum waddi ko fawade joni goto e mabɓe haalanimin ko waɗi koɓe kooƴi lawol majjum gam batte hono heɓa ɓe mballa har filla ko darto laddeji e jaaye Issa Garba goto e kaalo dow inde himɓe daraniɓe gam filla wattugol mbakaji kañum e renugol laddeji nani ko haali dow majjum.
À l'occasion de cette fête de tabassi
des tonnes laye fu tonuji e tonuji bulete bali jube dum du wadi ko miden gatta dana yade e himbe be pama sa donnam ko wulude ledde wawi waddande ladde e jayame denne be jewtine no wade ko bulol ledde laye fu dum uytiri miden gada sigila pirtol ko e himbe do sa dor maji di bonji tagol bakaje woni no waddane himbe julbe basetede dedu miden godi de sanne be jaadaki du miden gidi du rewbe gollida gaz na buloje nyane gaɗeteɗe ɗen de iɓe jonga na de iɓe juɗa. Lawol amin tataɓol ni rawani himɓe coodi ƴulɓe ɗe sanne faaɗe kanti. Hikka min gaddiɗe ko ɗuuɗi, min gaɗi du sigila hollude himɓe no ɗe
kuirti.
Nonni ndungu hikka to enen dogan duci waɗi no haniri wakkati mo kalto ene woɗiri yerno o hono etoɓe enda etiri hollirɓe mbi guriɗen fo illu ele lewru gonɗe ndu enda ele feccere muɗum ɓe guriɗen keeɓi awi awtirtiji mumen fa gasi fa nokkuji goɗɗe ka fuɗɗina mawna e dow lawol gotol ngol du konda ni ɓe kaali wiide ke ko watta hono hectare uji hembre capanɗe joyyi laati ɗon enda yiyanoma hono baba to ferete natino fa bonnina kanon woni ɓe moƴƴini ɗum ɗon du Ousmane Garbacci wacce kawono hoorejo girguiltirto enen dogan duci nani ko halni bandi min biyete Abdul Aziz Dayuma.
Pratiquement tous les villages ont effectué
ɗuuɗal gure ɗe miɗen mbawi wiide fu awi hitande hikka nde ɗo far toɓo ngo nangude ñalande hande nde komin mbawi wiide le feccere lewru jeenu no ɗon toɓe no woɗiri nder nokkuje jeego to toɓo ndiyam etete nder département o fum. Gawri ndi nokkugon fuɗɗi ummade nokkugon do ndi mawni far li'orɗe ɗin do awatirde nden fu mawni safareji ko wattete e awatirde ɗum do min keeɓi ko watta hectare uji hemre e capanɗe joyyi ko hobbe naati nder mu hectare uji hemre e lasso e joyyi ɗin fu min keeɓi wattade ɗum safare ko heri ɗum ɗo miɗen e cawrol muɗum ko bonnata awatirde ɗum ɗo ba ɓatti kam puɗɗi bonnude awatirde
nde.
Gaya do radio Faraa
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e tati FM tesawa
do radio Tarmamoa lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi FM
birnin konni do radio Niya
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi FM belle yara
do radio Dallol lamba capanɗe jeenayi e jeegom FM
studio Kalangu.
Yewtere men pinno yerno mbirnomi en har filla ko darto ndungu jippagol mu eno wontir nokkuje kewɗe nder département mo Kanthié région mo Zender ɗo konna ɓe mbi gure hakkade mo kalto e nan ko awi dow hemre waɗan capanɗe jeetati e jeegom ɗum wonno gure kemɗiɗe capanɗe jeenayi tati woni e leydi ndi enda nden ene kay du ko hori ko awa seeɗa kala e gonno nden fa hande ɗu ɓe mbi gawru ndi woni e manggu no woni e hunde fo magaji chemaw kam woni hoorejo girguil tirto enda ni hono Kanthié nani ko haalni bandi Moukhtar Hamadou wakkati yano ton ono e jahanga
dungu der département Kanthié no don no yihira no hidira fu gese gure den fu gafeje en pusi godde pi jokulle hano no magaji chemaw ardido sarusi dem Kanthié haliri dum.
Nous avons reçu des semences d'urgence au
min gaddana ma awdiri do ko yaawi to gure den dungu me jaccira wanni to nuji sappo gawri to nuji jeddi bayeri to nuji didi e nyebbe ton goto cagal mo min kebi pelle baldirde min far awdiri kam woni e fawo no wodi no kuje tampude sanne hano commune dawshe hebube e awdiri dim no wodi commune to ɗum hawroto ɗum golla misali Kanthié e yawuri kamɓe du keeɓi e awdiri ndin gawri mbayeri e ñebbe hana ko darta far golloɓe ɓen do min godana commune uji jeenayyi nayyi ɗin fu golloɓe amin no tawa nder mum joyyi tan woni wala far safare ko warta kobbe bonnoje awatirde du miɗen goji ko heƴi ko jaɓɓantomin ko obbe e ko nandi e mum ndungu ngun do no ɗon yehira no woɗiri gam min keeɓi toɓo heƴugo tama on fu awi nangude ñalande hande nde do hembre gure capanɗe jeetati e jeegom fu awi do gure keme ɗiɗi e capanɗe jeenayi e tati emin godi gawri ndi do daɗodiri e awol amma ndi fu ndi ɗon mawna ñebbe e giriji ko awa ɗum do fu no ɗon yaha
deni Allah waɗi toɓo hikka go yehiri no wona no hiire ni iɗum hokka tammude lobbere na
bien sûr on peut présager en tout
gonga miɗen gatti tammude hikka ndungu ngun no woɗan sanne amma ɗo nder département Kanthié saɗɗorma mawɗo momin tawda woni gese amin no baɗɗe ndeni toɓo ɗuuɗi ndiyam ili birgiri gese ɗen fu wuwata gawri ndin do ndiyam nangadi saabe majjum wakkati Allah fu miɗen e tindinoje remoɓe woɗi du fa hande miɗen tokkiti e tindi ndeɓe ɓe birga gese maɓɓe gam kamɓin tan woni mosola gese baɗɗe ɗe
e dow yewtere nanɗon nde enɗan woni ko habaru yimɓe fulfultili hannde nde enɗan ni ɗo e nder studio Kalangu so Allah jaɓi jango ɗum min cigilito min gaddana on habaruji goɗɗi garɗi Mamma Ada kam warta habaruji Hawsankore bandiraɓe amin horiɓe waddande konde ɗemle koriɗi ɗen enɗan assalamu aleykum mbalen to jam wali
kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu
Facebook studio Kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum